major.
Yeah. Yeah, I'm fat for the money. Tumekutana town source force 248. Speaking of my mommy, life not easy, usilete utani. Wengi walikwepa kapotea, usilete mapepe take care. Binadamu wako fair, weshi nao kwa akili. Bunduki sio mbaya, binadamu ndio katiri. Unaweza cheka naye ukamwona ndo rafiki, kumbe anakuzunguka huyo huyo ndio snitch. Hakuna naye penda fanikiwa zaidi ya mama, ukiwa zidi uwezo wataanza kukusa kama. Oya wanangu, inabidi tuforce jua lotosi, tupate tushiki bosi, tutume home kwa mama kondoa mikosi. Kukimbizana na mitabi la mabosi, mziki bila pesa jua ni rush. Hata shiki paji bila pesa, mana game wa bongo vice versa. Ulikuwa na dream kwa balesa, squeeze net club na kesha. Msania sena pesa, mziki una stress. Ila mwenye pesa, mziki unampa cash. Jomana ukinipa lili wasopeshi, na ukinipa mdundo chap, na ingia booth na chora vest. Wengi wabaya hao, wanachuki zao, wanatamana pande lipo wangekua wow. Wanga wanabana kila kona, kila siku wale wale tu pale juu tunawaona. Kutushika mkono wanagoma, wanapenda tuchane chane tuwa wataki tuachie ngoma. Bongo kitaka support na bidi kunyenyekea, nidhamu inapozida tauna kona mshobokea. Wataki kutoa na fa aswa wanaogopa kupotea, vipaji vingi street hajapata pa kutokea. You know what I'm saying, man? Fuck D9 Heat Major Wizin P with that.
Download kupitia videoboy.com kupata nyimbo mpya.